Mwanti Mike Record.
Whoa.
Premium on ZStairs.com.
Bwa bwa.
Whoa.
And beats music.
Israel.
Tieni nai.
Romidi. In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma ponda ve uponda. Sembe suma gamba ve ukamba. In my eyes. If you could see me through my eyes.
Iwe. Sembe
suma ponda ve uponda.
Iwe jen jen nai. Sembe
suma gamba ve ukamba. Iwe.
From the bottom, musite ya Lusaka. Kuchoka kuufana nezo funa cheku rapper. Back in the days, indie years a dream. My days ya kutina phone inalipe sim. Pity some pain, all the agony and pain. Kuyamba no kapito ni kusevens as a brain. Kufi floor, floor na vichosa na kuchest. Popeza lebo monga sling business a blessed. Koma my visions ya na chae coordinate. Chamene jina lengesa di chae separate. I still got love for Charlie Mukamba. Nivese any story in the Bea Yamba. Once upon a time, cause the chapter that is Z. Muma 90s, cause the lipe Tommy D. Mutu pin tune in Iampa career younger. Chameleon as a breakthrough younger. Pen and paper kun kala my best friend. Nezena beef since a China pretend. Two pin seven paka 2009. Mondo yambo sila kwambo brela super shine.
In my eyes, if you could see me through my eyes, iwe. Sembe suma bonda ve uponda. Sembe suma gamba ve ukamba. In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma bonda ve uponda. Sembe suma gamba ve ukamba. Iwe. Si uziba iwe. Sote zene ni maona ne. Wamele na pitamo ne. Vene ni maona ne. Iwe. Si uziba iwe.
Pasini nezofuni siso blow. Support ima pwela ukata yako chipanga. Mafasho pa kudrop. Feeling is a heaven. First album yanga yamu 2007 2009 ninachosa masese. Nezo imbila manzanga vezo fola masese. Inadira na pa news. Mariyoti mu town. Manes vezo kamba kutito mitini down. Ututu mawets. Na aya maweks. Yanalengesa kutini saineko machex. Pari masakari siwose vezo kondwela. Mawek mess yanga no yamba kuni chinjila. One love studio ndine nina iploesa. Time time kwa pwela kwa nkala koma pressure. Nina choka kona chifuku shikaleza. Pali Simon yewe zevana nifolesha. You have to know kulima rules imu game. Vena ni mahafu vena basa kila fame. Anyway nilipa mwamba ndine godfather. Not a mixtape we mvelako godfather.
In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma bonda ve uponda. Sembe suma gamba ve ukamba. In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma bonda ve uponda. Sembe suma gamba ve ukamba. Iwe.
Nowadays people want to compare me kuliva nzanga. Bafuno ni chachinga kopa ndocha ya konsida. Bahoping ama wezi ya nichae slow down. Vamene na pitamo I can never back down. Sini yesa kuva play maveva konda kukonde mandava. Pena ni satana we amava kontolola. Bafuna kuhetinga kupifinga no disinga. Bafuna one day kuniona na sevana. Stage ili yonze mu life ni na ma pressure. Chamene na punzila pali ponze ni kutasha. Sometimes wapanga mistake but that is not the end. Pempa kwa helping hand, osacha ya pretend. Mulungu waku mwamba ndia pasa na kutenga. Tefo wazinama ine suza nifyenga. I'm claiming my position, pepa no peni lili. Hip hop is my tradition, napita mufambiri. So call me godfather, ufakepo na ulemu. Kumbuka mtu wanga kuti, sitilisemu. Tichoka kwa siyana, machane ya siyana. Viloto visiyana na mapresha ya siyana.
Downloaded from ZSnails.